Sabasajja Kabaka asiimye kutendekero ly'abasawo erya International Paramedical and Nursing School e Maya, ekizimbe ekizimbiddwako kituumibwe erinnya lye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Complex omugenda okubangulirwa abasawo. Mubaka bwa Sabasajja Kabaka obutuusiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Sabasajja asiimye omutandisi w'ettendekero lino era omumyuka asooka wa Ssebwana Dr. Stephen Grace Sseruyange olw'omulimu omulungi gw'akoze okutumbula ebyobulamu.
Kati mmwe muli bajjanjabi, kwe kuyitibwa kwammwe. Omutendera ogw'okubiri kutendekebwa mwekyo ky'owulira ng'okirinamu enkizo. Kakati mmwe kyemulinamu enkizo oba okuyitibwa kwammwe kutaasa bulamu, naye kyetaagisa obukugu okusobola okutaasa obulamu. Omutendera ogw'okusatu kwe kukozesa obukugu obwo bw'oba ofunye n'ogenda n'otuukiriza okuyitibwa. Omutendera ogw'okuna kwe kufuna obumanyirivu. Waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'ebyo bye tusoma mu masomero n'ebyo bye tulaba nga tukola ku mirimu egyo, era obumanyirivu bwe bukusobozesa okukakata mwekyo kye wakugukamu.
Mu ngeri y'emu, ettendekero lino litikkidde abasawo matikkiro ag'omulundi ogw'okutaano, nga Katikkiro Charles Peter Mayiga abatikkiddwa abakuutidde okulembeza obukugu. Ate Oweekitiibwa Noah Kiyimba, ku lwa minisita w'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Kotulida Nakate Kikomeko, abayizi abakuguse mu busawo abakuutidde okutumbula ebyobulamu mu Buganda.
Tukimanyi bulungi nti omutandisi mwami wa Kabaka, era n'olwekyo tukakasa nti babanguddwa bulungi nnyo okuleetawo enjawulo mu kisaawe eky'obujjanjabi mu ggwanga lyaffe. Ettendekero lino ng'oggyeeko okuleeta abasawo, naye ate bayambako n'okudduukirira mu bikozesebwa, era baleeta n'ebyuma byabwe n'ambyulensi ez'ettendekero lino mu nsiisira z'ebyobulamu tubeera nazo.
Omutandisi w'ettendekero lino International Paramedical and Nursing School Emaya, Dr. Stephen Grace Sseruyange, atenderezza nnyo Sabasajja Kabaka bw'asiimye erinnya lye litumibwe ekizimbe ku ttendekero lino.
Mutwebalize nnyo Mukama waffe, ekintu ekyo tekisangika, era tuli basanyufu nnyo okulaba nti obuweereza bwaffe eri Sabasajja Kabaka bulabiddwa era tukyayongera okuweereza. Tumaze emyaka 10 nga tutandise ettendekero lino. Abantu bangi balwadde naye nga tuddukira mu mawanga malala, ne tusalawo okujja okutandika International Paramedical and Nursing School Maya.